the Old Testament of the Bible, our teacher. Chipangano chakale, chabuku, lopa tulika, mpuzitsi watu. Tikuyamba sopano, timve utenga wopambana ngati uwu. Bishop wachitatu, kumpingo wa kulomu, Clement, wopunzira wa Paulo, anatsegula buku lake la Ahebri ndi chiyambi cha mene Yesu Kristu, mwana wa Yehova, mene anakhalira wopambana pokwaniritsa chipangano chatsopano pa malamulo komanso kwa aneneri. Yehova amene nthawi zambiri ndi njira zambiri anayankhula mu nthawi inapitayo kwa makolo athu kudzera mwa aneneri, ndiyenso masiku apitawo analankhula nafe pakudzera kwa mwana wake amene anamuyika kukhala wapampando woyang'anira zonse, kudzeranso kwa iye dziko linapangidwa, amene anakhala kuunika kwa ulemelero wake ndi wothekera mkuoneka kwa chilengedwe cha umuntu, pamene mwa iye mwina anansenza uchimo wathu wonse ndi kukhala kudzanja lamanja la chifumu pamwamba, amene anakhala wopambana koposa angelo, amene mwa chibadwidwe anatenga mwa chipambano dzina la pamwamba loposa angelo. Ndikuganiza kuti Yehova anatipatsa ife mbiri ya anthu ake apaderadera mu chipangano, mchipangano chakale pa cholinga chapadera. Masiku alero mu chikristu ambiri sawerenga buku ili la chipangano chakale kwambiri ngakhale pang'ono. Izi zimachitika chonchi chifukwa anthu amaganiza kuti zonse zikuwerengedwa lero ndi zakuti Yesu anatifera ife, ndi kuti zonse zimene zinachitika isanafike nthawi ya Yesu ndi zinthu zopanda ntchito kwenikweni ngakhale pang'ono. Koma mukudziwa tikufunika tonse chilimbikitso chachikulu kuti tikhale pafupi ndi Yehova wathu ndi kuti tipunzire kumukhulupirira iye kwambiri. Mbiri ya mchipangano chakale ya anthu a Yehova a Israeli. Mu nthawi ya kubadwa Yesu ndiye amayenera kukhala mkhalapakati monga kubwera kwake kunalengezedwa pamene Adamu anagwa mu uchimo. Nditonse mwa ife pamodzi ndi iye. Yehova wathu mwachidziwikire anali wokonzeka kulikonzekeretsa dzikoli pakubwera kwake munthupi pakati pa ife. Kodi izi sizodabwitsa Yehova pakati pathu mu maonekedwe athupi wotchedwa Emanuelo kuchokera mwa aneneri Yesaya, zimene zitanthauza Yehova nafe kudzera nthawi ya chipangano chakale mpulumutsi Mesiya anali kulonjezedwa. Yehova anakonzekeretsa Noa kuchokera mdziko la anthu oyipa ndi cholinga choti anthu oyenelera akhale okonzeka kukonza malo a Yesu. Yehova anamulonjeza iye kwa Abrahamu monga mbewu yake. Analonjezedwa kwa Isaac, Jacobo, Moses, King Davide, munthu amene anali wapa ntima pa Yehova ndi ena otere. Zoona Yesu amayenera kukhala mkhalapakati. Koma kumpingo oyamba chipangano chakale anali wolemba wokhawo amene anapezeka wowuziridwa ndi mzimu woyera. Mtume Paulo akulemba izi mu mkalata wake wachiwiri kwa wophunzira ake mu 2 Timoteyo chapter 3 ndi mea 16 kulekeza 17 zokhudzana ndi chipangano chakale. Lemba lililonse lidawuziridwa ndi Yehova ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso, chitsutsano, chikonzero, chilangizo cha mchilungamo kuti munthu wa Yehova akhale woyenera kukonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino. Panalibe chipangano chatsopano kalero ndiye tikudziwa kuti Paulo analemba za mchipangano chakale. Ndiye ganizani za izi. Yohane mbatizi, Mateyu ndi Yesu, zinanenedwa kopitilira kuti zitsimikize kuti Yesu anali mpulumutsi wolonjezedwa. Mafuso oti tikambirane. Fuso nambala 1. Kodi mukuzindikira kuti mmalemba apa mwambawa 2 Timoteyo mtumwi Paulo akulemba kuti lemba lililonse linawuzilidwa ndi Yehova ndipo izi zimatanthauzanso chipangano chakale. Kodi mungabwereze pangano ndi kuvetseranso kamodzi kapena kupitilira apa pacholinga chomwe mawu a Yehova analembedwera? Fuso nambala 2. Ndiwofunikira kuti tikadziwe za Yehova ndi kudziwa choyona. Fuso nambala 3. Ndiwofunikira kuti tikadziwe chifuniro cha Yehova pa mioyo yathu. Fuso nambala 4. Ndi abwino pakutiuza ife pamene tili kapena tachita choyipa. Fuso nambala 5. Ndi abwino potithandiza ife kukonzetsa khalidwe lathu. Fuso nambala 6. Ndi abwino kutithandiza ife kuti tikhale wolungama. Ndi cholinga choti munthu wa Yehova akhale wodzadza wokhala wokonzekeletsedwa kwathunthu pa ntchito yabwino. Yesu anagwiritsa ntchito malemba kuti adzione ngati iye mwini anali womvera pamene Yehova amayankhula ndi iye kapena ngati anali Satana. Mumbuku la Luka 4 ndime 1 kulekesa 13 tikuwelenga. Ndipo Yesu odzala ndi mzimu woyera anabwera kuchokera ku Yordan natsogozedwa ndi mzimu kunka kuchipululu kukayesedwa ndi njerekezi masiku 40. Ndipo iye sanadye kanthu masiku awo. Ndipo pamene anatha anamva njala. Ndipo njerekezi anati kwa iye, ngati muli mwana wa Yehova uzani mwala uwu usanduke mkate. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, kwalembedwa kuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate wokha. Ndipo mmene anamtsogolera anabwera naye namuonetsa iye maufumu onse a dziko lokhalamo anthu mkamphindi kakang'ono. Ndipo njerekezi anati kwa iye, ine ndidzapatsa inu ulamuliro wonse umenewu ndi ulamuliro wawo chifukwa unaperekedwa kwa ine. Ndipo ndiupatsa kwa iye amene ndifuna. Chifukwa chache ngati inu mudzagwadira pamaso panga, wonsewu udzakhala wanu. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, kwalembedwa kuti Ambuye Yehova wako udzimkwadira ndipo iye yekha udzimtumikira. Ndipo anamtsogolera iye ku Yerusalemu namuyika iye pamwamba pa chimbudzi chakachisiyo nati kwa iye, ngati muli mwana wa Yehova tadzigwetsani nokha pansi kuti kwalembedwa kuti adzalamulira angelo acheza iwe kuti akuchinjilize ndipo pamanja awo adzakunyamula iwe kuti ungagunde konse phazi lako pamwala. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, kwanenedwa usamuyese Ambuye Yehova wako. Ndipo njerekezi mmene adamaliza maesero onse analekana naye kufira na nthawi ina. Mafunso oti tikambirane. Fuso nambala 1. mawu a Yehova ali ndi ulamuliro. Kodi mukuzindikira mmene Yesu anamuyankhira Satana nthawi zonse? Ndi zimene zinalembedwa mu mawu a Yehova a mchipangano chakale. Fuso nambala 2. Kodi mukuzindikira kuti Satana amayamba kugwiritsa ntchito njomba ndi kuyamba kutenga mawu a mchipangano chake chakale koma munjira yopusitsa? Fuso nambala 3. Kodi mungathe nonse pamodzi kupeza zitsanzo mu mbiri ya chipangano chakale za mmene Satana anayesera kulepheretsa kubwera kwa Yesu, mpulumutsi wodzozedwa ndi Yehova, mombolo wathu, kutichotsa ku goli la Satana? Fuso nambala 4. Kodi Satana anagwira ntchito yolimbika kuti achinge kubwera kwa Yesu ndi cholinga chotchinjiliza kugonjetsedwa kwache kwakukulu? Fuso nambala 5. Kodi Satana akanamupambana Yehova anakakhala kuti wapambana pomutchingira kubwera kwa Yesu? Mawu a Yehova amatchedwa kawiri kawiri madzi chifukwa amayeretsa ndi kutsuka mtima wa munthu monga madzi ayeretsera thupi. Kodi mukuzindikira kuti izi zinalembedwa pamene panalibe chipangano chatsopano? Chipangano chakale chimatiyeretsanso ndi kutitsuka ife mitima yathu, ndipo sichitengedwa kukhala chochepa mphavu koposedwa ndi chipangano chatsopano. Ndi kutenga chipangano chakale kukhala champhavu, komanso ndimapeza chilimbikitso chachikulu kuchokera ku ichi. Anthu atha kuganiza za ine ngati munthu wa Yehova, koma ine ndithu sindifuna mtundu umenewu wa maudindo, chifukwa ndili kulimbana nazo kwambiri zikhumbokhumbo zomwe zikundionetsa kuti sindili wabwino kopambana kumpempha iye zinthu zapamwamba, ngakhale ndaphunzira kumudziwa iye kwambiri mzaka zochepa. Pamene ndikupemphera nthawi zambiri ndimakayika ndi kunthunthumira ngati Yehova angandipatse chimene ndamupempha. Ndiye pamene Yehova Atate wandipatsa zokhumba za mtima wanga ndimamva kuthandizidwa kwapamwamba. Kodi izi zili zokhumudwitsa? Yesu nthawi zambiri amaoneka okhumudwa kapena kukhudzika pamene ophunzira ake anamukayikira iye pakubwereza bwereza, ndipo amatha kunena kwa ophunzira ake kuti, inu anthu achikhulupiriro chochepa, kodi ndi nthawi yochuluka bwanji ndidzakhala nanu inu? Kumabe Yehova nthawi zonse amakhala nafe limodzi mchilimbikitso. Tinamva zomwe Paulo analemba zokhudzana ndi cholinga cha mawu a Yehova. Ndikuganiza mwa ine ndekha kuti tikhoza kuonjezera zikhalidwe zina pa ndondomeko iyi. Yehova anawaonetsa Aisraeli zizindikiro zambiri zodabwitsa pa nthawi yomwe amawabweretsa kuchoka ku Igupto kupita ku dziko la malonjezano. Ndiye samaonetsedwa kukhala othekera pakuyamba kumkhulupirira Yehova. Ndiye ndi mmene tilili lero kukhala osadalira Yehova. Ndi Yehova wodabwitsa wodekha amene ife tikupitirirabe kumukhulupirira, koma tili ndi zofowoka. Ngakhale kukhulupirira Yehova wathu ndi Atate ndikovuta kwa munthu aliyense chifukwa cha uchimo wathu, tikhoza kukula mkuthekera pokhulupirira Yehova pamene chikuwerenga za kukhulupirika kwache pa anthu ache a Israeli mu chipangano chakale ndi kwa ena ambiri. Pamene tikuphunzira kapena kuwerenga chipangano chakale mosamala, chikhoza kutipanga ife kukhala odzichepetsa monga tikuonera mmene Yehova amaphunzira anthu ake kuti amukhulupirire Iye. Nthawi zina amaphunzitsa tsogoli ake ana a Israeli kuti akamenyane ndi adani awo ndi amuna wochepa ndi cholinga choti awaonetse kuti asakhale ndi chifukwa chodzikwezera pa kunyada iwo eni, koma ngakhale ndi chifukwa chokhala othokoza kwambiri. Yehova anamenya nkhondo zambiri pa anthu ake. Mose anawuza Yoswa kuti atenge anthu ochepa amuna kuti akamenyane ndi Aamaleki, koma Mose anali akupemphera. Ana a Israeli anamuvera Yehova pamene anazungulira Yeriko kwa masiku asanu ndi awiri, ndipo Yehova anapanga makoma kuti agwe. Gideoni anamenya nkhondo yayikulu ndi asilikali wochuluka a Midian ndi amuna wokwana mazana atatu. Samsoni anamenyana ndi Afilisti yekha yekha mu mphamvu ya Yehova yomwe inali pa iye. Davide anagonjetsa Goliati mmalo mwa nkhondo ya Aisraeli yomwe imayenera kuchitika choncho. Mfumu Asa anapemphera mu Mthumbiri chapter 14 verse 11. Ndipo Asa anafulira kwa Yehova wake nati, Yehova palibe wina ngati inu kuthandiza pakati pa wamphamvu ndi wopanda mphamvu. Tithandizeni Yehova wathu, titama inu, tatulukira au nyinji awa mdzina lanu. Yehova inu ndinu Yehova wathu. Munthu asakulakeni mbiri ngati izi zochitika zenizeni mu mbiri ya Aisraeli zimatiphunzitsa ife kuti masiku anonso tili odalira kwathunthu pa Yehova wathu pa china chilichonse. Pamene tikumkhulupirira Yehova ndi kumvomereza Iye kukhala thandizo lathu mu zonse tikuganiza ndi kuchita, adzatipanga ife nthawi zonse kupambana ndi kuti titha kumpatsa Iye matamando athu, mayamiko ndi ulemu pa zimene amachita kudzera mwa ife. Phunziro 47 likunena za chiphunzitso cha usaganize kuti ndiwe wapamwamba mwa iwe wekha. Clement akutipatsa ife mu mbuku la Ahebri mu nambala ya anthu amene anamkhulupirira Ambuye Yehova, anawacha mtambo wa umboni onsewo wochokera ku chipangano chakale. Kodi mukuona mmene kufunikira kulili mchipangano chakale? Chinali kwa mpingo woyamba mmasiku a chipangano chatsopano. Umu ndi mmene zilili kuchokera ku Ahebri 11 kuyambira 1 kulekesa 12. Koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka, pakuti momwemo akulu anachitidwa umboni ndi chikhulupiriro tizindikira kuti mayiko ndi mwamba omwe anakonzedwa ndi mawu a Yehova, kotero kuti zinthu zopenyeka sizinapangidwa zochekera mwa zoonekazo. Ndi chikhulupiriro Abeli anapereka kwa Yehova nsembe yoposa ija ya Kaini, mene anachitidwa umboni nayo kuti anali wolungama, nachitanso umboni Yehova pa mitulo yake, ndipo momwemo iye angakhale adafa alankhulabe. Ndi chikhulupiriro Enoki anatengedwa kuti angaone imfa, ndipo sana pezeka popeza Yehova adantenga. Pakuti asana tengedwe, anachitidwa umboni kuti anakondoletsa Yehova. Koma opanda chikhulupiriro sikuteka kumkondoletsa Yehova. Pakuti iye wakudza kwa iye, ayenera kukhulupirira kuti alipo, ndi kuti alikobwezera mphoto iwo akumfuna iye. Ndi chikhulupiriro Noa pochenjezedwa ndi Yehova za zinthu zisanapenyeke. Ndipo chita mantha anamanga chingalawa chakupulumutsiramo a nyumba yake, kumene anatsuka nako dziko lapansi, nakhala wolowa nyumba ya chilungamo chili monga mwa chikhulupiriro. Ndi chikhulupiriro Abraham poitanidwa anamvera kutuluka kunka kumalo amene adzalandira ngati cholowa, ndipo anatuluka osadziwa kumene akumukako. Ndi chikhulupiriro anakhala mulendo ku dziko la lonjezano losati lache, nakhalira mahema pamodzi ndi Isaac ndi Yakobo, olowa nyumba pamodzi ndi iye alonjezano lomwe, pakuti analindirira mudzi wokhala nawo maziko Misiri wache ndi womanga wache ndi Yehova. Ndi chikhulupiriro Sara yemwe analandira mphamvu ya kukhala ndi pakati nthawi yache, popeza anamwerengera wokhulupirika iye amene adamulonjeza. Mwaichinso kudzachokera kwa mmodzi ndiye ngati wakufa au nyinji ngati nyenyezi za mwamba, ndipo ngati mchenga uli mbali mwa nyanja wosawerengeka. Iwo onse adamwalira mchikhulupiriro osalandira malonjezano, komatu adawaona ndi kuwalankhula kutali navomereza kuti ali alendo ndi wogonera pa dziko. Pakuti iwo akunena zotere, anaonetsera kuti ali kufuna dziko likhale lawo, ndipotu akadafuna lijalo, akadatulukamo, akadaona njira yokabwera nayo. Koma tsopano akhumba lina loposa ndilo la mwamba. Mwa ichi Yehova sachita manyazi nawo poitanidwa Yehova wawo, pakuti adawakonzera mudzi. Ndi chikhulupiriro Abraham poyesedwa anapereka nsembe Isaac, ndipo iye amene adalandira malonjezano anapereka mwana wake wayekha, amene kudanenedwa za iye kuti mwa Isaac mbeu yako idzayitanidwa, zimene zikumaliza ndi kuti Yehova anali wothekera kumudzutsa iye ndi kumuyika pamwamba ngakhale kuchoka kwa akufa. Pakuchokera pa ichi anamulandiranso munjira ina mwachikhulupiriro. Isaac anadalitsa Yakobo ndi Esau zokhudzana ndi zinthu zomwe zidzadza mwachikhulupiriro. Yakobo pamene amafa anadalitsa mwa aliyense ana a Yosefe, napembedza potsamira pa mutu wa ndodo yache. Ndi chikhulupiriro Yosefe pomwalira anatchula za matulukiridwe a ana a Israeli, nalamulira za mafupa ache. Ndi chikhulupiriro Mose pobadwa anabisidwa miyezi itatu ndi akumubala, popeza anaona kuti ali mwana wokongola, ndipo sanaope chilamulo cha mfumu. Ndi chikhulupiriro Mose anakula nsinku, anakana kutchedwa mwana wake wankazi wa mwana wa Farao, nasankhula kuchitidwa zoyipa pamodzi ndi anthu a Yehova, kosati kukhala nazo zokondoletsa za zoyipa nthawi. Nawerenga thonzo la Khristu, chuma choposa zomera za aigubuto. Pakuti anapenyelera chobwera cha mphoto ndi chikhulupiriro anasiya igubuto posaopa mkwiyo wa mfumu. Pakuti anapitilira kumuona iye amene saoneka ndi maso. Mwachikhulupiriro anachita mgonero ndi kuwaza kwa mwazi ndi kuti iye amene adzaononga woyamba kubadwa wa Igupto asawakhudze iwo. Mwachikhulupiriro anawoloka nyanja yofira koma powuma. Ndiye pamene Aigupto amafuna kuti awoloke nawo anamizidwa. Mwachikhulupiriro makoma a Yeriko anagwa pansi pamene ana a Israeli anazungulira kwa masiku asanu ndi awiri. Ndipo mwachikhulupiriro Rahabu amene anali hule sanawonongeke ndi amene ayiwo omwe sanakhulupirire pamene analandira azondi ndi mtendere ndipo ndinenanso zochuluka zotani. Nthawi yandithera ine po nena za Gideoni, Balaki ndi za Simeoni ndi za Jefta ndi za Davideso komanso Samuele ndi aneneli ena amene mwachikhulupiriro anagonjetsa mafumu ndipo anagwira mwachikhulupiriro ndipo anatenga malonjezano ndipo anagonjetsa potseka pakamwa pa mikango ndipo mwachikhulupiriro anazimitsa ukali wa moto ndipo anazemba makona a lupanga. Mwa ena wofoka analimbikitsidwa ndipo anakhala ziphona za nkhondo ndi kubweza ankhondo a adani awo kuti athawe. Akazi analandira kufa awo kudzuka kukhala amoyo. Ena anatunduzidwa sanalola kupulumutsidwa ndi cholinga chokapeza chiukitso chapamwamba. Enabe anali kukumana ndi mayesero wonyozerwa ndi kutunduzidwa inde komanso ndi kumangidwa ndi maunyolo ndi kuyikidwa maundende. Ena anaponyedwa miyala. Anayesedwa ena anadulidwa ndi malupanga. Ena anayendayenda ovala ubweya wa nkhosa ndi zikopa za mbuzi. Anasautsidwa, anavutitsidwa, ena ndi kutunduzidwa. Amene mwa iwo dziko silinawapambana. Ena anali kukhala nkhalango ndi mapiri, kumaenje ndi kumapanga a dziko lapansi. Mwa zonsezi anatenga nazo umboni wabwino kudzera mu mchikhulupiriro koma sanalandira lonjezo lomwe Yehova analonjeza china chake chabwino kwa ife kuti asapangidwe olungama monga ngati ife. Ndiye tsopano tilinso ozunguliridwa ndi aunyinji wa ukulu wa umboni. Tiyeni ife titaye zolemetsa ndi ushimo zimene mosavuta zidzatitchera ife. Ndipo tiyeni ife titamange ndi kupirira liwilo limene laikidwa pa ife pakuyang'ana pa Yesu woyamba ndi wotsiriza wa chikhulupiriro chathu. Amene mwachimwemwe chimene chinayikidwa mwa iye anapirira ndi mtanda ndi kulandira manyazi ndipo anayikidwa pansi pa dzanja la ufumu wa Yehova chifukwa pakuyang'ana iye amene anapirira zonyaza zochokera kwa oshima potsutsana naye iye pakuteteza kuti musakhale wodala odera nkhawa ndi wokhumudwitsika mmoyo mwanu. Simunatha inde pakukana kufikira pa kutaya mwazi pakulimbana ndi uchimo ndipo mwayiwala pachilimbikitso chimene chikuyankhula kwa inu ngati ana. Mwana wanga usanyoze kukulanga kwa Atate kapena kukhumudwa pamene ukudzudzulidwa ndi Yehova chifukwa amene Ambuye ankonda ankwapula ndipo anzudzula mwana aliyense amene anamulandira. Ngati mungapirire pakukwapulidwa Yehova amayamba kuchita nanu monga ndi ana ake. Kodi ndi mwana wanji amene Atate samukwapula? Ngati simukhala osalangidwa, mwa ichi onse analandira ndipo lawo. Ndiye inu muli ana opulikira osati ana. Kuonjezera apo, tili ndi Atate athu akuthupi amene amatidzudzula ife ndipo timawapatsa ulemu. Ndiye sitingapange molimbika pokhala omvera kwa Atate akuuzimu ndi moyo? Pakuti iwo ndithu kwa masiku ochepa anatikwapula ife monga chinali choyenera kwa iwo. Koma Atate Yehova amatikwapula ife kuti tipindule ndi kuti tikhale otengedwa ndi kukhala mchiyero chake. Ndiye palibe chilango chomwe chioneka chokoma pa nthawi ino, koma chiwawa, koma chitatha patsogolo pake chimabereka chipatso, chipatso cholungama kwa iwo amene aphunzitsidwa ndi icho. Ndikuganizanso za Paulo ndi Sila atafika ku mzinda wa Greek wotchedwa Berea kukalalikira za Yesu masunagoge a Yuda. Kumeneko timawerenga zokhudza za izi mu machitidwe a atumwi chapter 17 ndime a 10 kulekeza 13. Pamene anafika anapita masunagoge a Yuda. Anthu awa anali wokhudzika kwambiri kusiyana ndi amene aku Tesalonika. Mwa ichi iwo analandira mawu ndi kuwafunitsitsa ndipo anali kufufuza malembo tsiku ndi tsiku kuti apeze kuti ngati zinthu zimenezo zinali choncho. Mwa ichi ambiri a iwo anakhulupirira, komano osati ena wochepa aku Greek, amayi wochuluka komanso amuna ena. Kodi mudziwa mmene anthu aku Berean anakhala wofunitsitsa kumuvera Yesu? Chifukwa pamene amaphunzira za chipangano chakale, mosamala anali wothekera kukuona kuti Yesu zoonadi anayenera kukhala mpulumutsi wolonjezedwayo. Mafuso woti tikambirane. Fuso nambala 1. Kodi inu mwazindikira kuchokera ku malembawa mmene mphamvu iliri mu chipangano chakale ndi chipangano chatsopano pamene zaphatikizana limodzi ndi mmene mukupambana kuliri mchipangano chakale pakukula kwa umoyo wa Chikristu? Fuso nambala 2. Ndiye kodi pano mwazindikira pakumvetsetsa kudandaulo langa kuti Akristu alero sawerenga chipangano chakale mokwanira? Fuso nambala 3. Kodi mwazindikira za mmene lina losatha ya umboni imene ili mu mchipangano chakale ya anthu a Yehova amene anatipasa ife zitsanzo zabwino zothekera za mmene tingakhalire? Koma izi zikusunga zitsanzo zothekera za anthu zimene zikuonetsa zochuluka mwa ife tikakhala monga anakhalira. Ndiye pamene ndinawerenga mbiri yonse ya maprofeti amphamvu monga Mose, Samuele, Eliya, Elisha, Yesaya, Jeremia, Ezekieli, Daniel ndi ena ambiri otero, ndinakhala odabwitsika. Yehova wathu ndi wopezeka pa ife kuti tikhale naye chifupi. Kwenikweni izi ndi zimene amafuna kwa ife tonse. Koma ochepa ndi amene amafuna iye ndi kulimbika kwawo ndi mtima wawo wonse. Ndiye pali chinthu chofunika kwambiri ku moyo wa mneneri. Ayenera kukhala woyitanidwa ndi Yehova pa cholinga chake cha Yehova. Sitingadziweruze ife eni kuti ndife woperewera ngati sitikhala ngati mmodzi wa iwo, koma ndikhulupirira ndi plani iliyonse yomwe Yehova ali nayo pa ife ngati tingafune kufika naye chifupi iye. Pakuti ambiri mwa ife timangokhala ndi lingaliro kuti tikhala tate wa Yehova amene akufunitsitsa kutaya moyo wake kamba ka banja lake, monga Yesu anachitira ndi banja lake ife. Koma kodi ndi chimwemwe chanji chimene chingadze pamene ndi moyo wobwezeretsedwa ukhoza kumutumikira Ambuye kuchokera pano mpaka mtsogolo ndi chisangalalo ndi kuona chilichonse chikukhala chokongola mu nthawi yake? Ndipemphera kuti nonse ainu mukhulupirire Atate Yehova kwambiri kuti mukhale wokhazikika pa kukonzedwa kwanu kuti mumutsate iye ndi kusalolanso kumuleka iye. Ndipempheranso kuti mzimu wa Atate akukokeni inu nonse pachifupi kuti nthawi zonse mukhale odzadza ndi chimwemwe mwa iye. Angakhale zinthu zokhumudwitsa anthu ambiri aku America amene ndimakhala okhudzika nawo ndi okhala okhumudwitsika, chuma cha dziko lapansi sichingakupatseni inu chimene Yehova wathu angakupatseni mtendere ndi chimwemwe. Uku ndi kumaliza kwa phunziroli lathu. Ambuye akudalitseni pakumvetsera mwachidwi chachikulu ichi. Ameni.